exclusive from ZambianMusic24.com.
Prince Joseph Simwaka.
Oh yeah, oh yeah. Oh yeah, oh yeah.
Hallelujah.
Ndekala no kutonton kanya bushe unsunga shan. Ndekala no kwelenganya bushe undwila shan. Uchino chalo twaba mwabengi patula kwanisho kutulwila bose. Uchino chalo twaba mwabengi patula kwanisho kutulwila Yesu. Mwalikulisha mwe Yesu, mwalikulisha. Ubukulu bwenwe bwalenga mule tusunge vyo tusunga Yesu. Aya 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 aya.
Nikala no kutotoka nyamushe usunga shani. Nikala no kwelenga nyamushe ungila shani. Ulichilo chalo tuwa bambwa bengi natula panisho kutulila bose. Ulichilo chalo tuwa bambwa bengi natula panisho kutulila bose. Walikulisha mwe Yesu, walikulisha. Walikulisha mwe Yesu, walikulisha. Aya 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 aya.
Kashi wa mashani we Yesu, mulichino chalo tulalande mitundi shabu sana batula kwanisha kumfashion sepa mukumo. Memori nshiwa kwa tawe Yesu ya kushiba bana bobe bose. What kind of a book eyo wakwata bakwishiba mashina ya batu bose mchalo. What kind of a diary eyo ulemba mwefibine visuma vya bantu mchalo. Walikula we Yesu ine ulampesha mano. Walikulisha we Yesu, walikulisha. Walikulisha
Yesu, walikulisha.
Ndekala
ndekala
usunga shani we Yesu.
Ndekala no kwele Yesu usunga
shani. Yawe
chino chalo kwa mwengi batula kwa nisho
kukuma koko me
Shani
mumano yobe we Yesu. Walikulisha Yesu. Pela malumbo we Yesu, ukelela malumbo. Ovyo waba we Yesu, upela malumbo. Ne mwana obe we Yesu. We, amalumbo, kulifwe fwe wana obe we Yesu.
Walikulisha we Yesu.
Walikulisha we Yesu, walikulisha.
Aya 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 aya.
Exclusive from ZambianMusic24.com.